Ba-ba-ba.
Bambibatila, wanga bomfya uyo. Bambibatila, 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 muti akwata uyo. Bambibatila, bambibatila, limbita bashiba, liparo lya bashima, liparo lya bashima, liparo lya bashima.
Wai wala mwena juju apashili Timba weki pamulu na masali Tata ni mfumu awa kumulu Emwine wameji pamone fiulu Apela valanda na wapakama Alokeshe mfulu mshilinga wa uma I'm blessed na wana mapalo Blessing shower nsamba mumapalo
Ipano ya basima Ipano ya basima Ipano ya basima. Fintu ni perfecti Yawe, awe, awe maliwa Bambi batila ni juju Bambi batila ni shonongo Na yoma balu hulu Oni Ni fave Awe ni fave Ni fave Oh, ni fave Bambi batila Wanga bomfya uyo Bambi batila Bambi batila Bambi batila Muti akwata uyo Bambi batila Bambi batila Limbita bashiba Liparo lya bashima Liparo lya bashima Liparo lya bashima Da bashiba Liparo lya bashima Liparo lya bashima Liparo lya bashima
from AfroFile.com.